It's Illumix Productions,
exclusive from Afrofy.com.
If you know you are a chacol or you relate to this one, drift. Check. Let me go in. Vai. Let's go. Ngamuzani pasa mashoti yazibwela yabo. Ndaba ine nikolewa ndala mazena fola vani pasa yabo. Soni vina amalewa. Gelo ima vera mushenga ugula yabo. Die peza kufela na mudanso pofaka azacha yabo. Yakari pisa mweo. Uyu mova uzafanika. Uyu gelo afanika. I dance ifunika. Na uyu gai afanika. Nati uyu mova ufunika. Uyu gelo afunika. I dance ifanika. Na uyu gai afanika.
Hewa yichili chinyi mbocha wasibaleja. Kyo wariza siri lako kuno iyo pressure. In the meantime uniteza gazenda vanifoma kukunya ula ponzi pipanyeleza. Life ya mafopo magelo hopo. Kuno chili la from chinayi tusondo. We never stop all like guys loco. It's going down but it's sentiri patopo. Jambeka mwishe. You poor clues. Kangwata. Kuna kweta kwela nkumatizi. So
ngamuzani pasa mashoti ya zibwela yabo. Ndaba ine nikolewa ndala mazena fola vani pasa yabo. Soni vina amalewa. Gelo ima vera mushenga ugula yabo. Die peza kufela na mudanso pofaka azacha yabo. Yakari pisa mweo. Uyu mova uzafanika. Uyu gelo afanika. I dance ifunika. Na uyu gai afanika. Nati uyu mova ufunika. Uyu gelo afunika. I dance ifanika. Na uyu gai afanika. Yo, hey, tambaka dance kabandalama. Ona ka dance kama bosale. Vikamba kuchitika vivaso. Kunyumba nienda komazo. Shikamba kufula, machamba kufula. Mama tunga ende kumuziso. Never. DJ VGZ. DJ Twizy. Dr. Zambia. King PM. DJ Hussein. Selisho. Bali Bali. Let's go. Ngamuzani pasa mashoti ya zibwela yabo. Ndaba ine nikolewa ndala mazena fola vani pasa yabo. Soni vina amalewa. Gelo ima vera mushenga ugula yabo. Die peza kufela na mudanso pofaka azacha yabo. Yakari pisa mweo. Uyu mova uzafanika. Uyu gelo afanika. I dance ifunika. Na uyu gai afanika. Nati uyu mova ufunika. Uyu gelo afunika. I dance ifanika. Na uyu gai afanika. Hey, you already know couple of swag is in the building. You dig? Silent entertainment. My boy Dre, I got you. Closure.